kazivisa stage rache na waka uese
so akopolo kol tapka
kyo kolota ha 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 ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha.
50 stere ya dieta, shopo ya di sneaker tsa okwe, DJ pa ya di seta, mafana ba tletse ka menyetla, khale ba nyo fitswa dipetla, ba shaba makhetla, ba tela ka metopa ba hetla, ba lapile pokoto di tshwetla, tlala e ba qeta, khale banana ba babetsa, ba tshisa ka matlalo a masehle, khale ke palame, ha tsa le pagame le patame, ke qoqa le ntate makhale ka shegetsa medal, ka re isa mafatsa ka nkane, diputa, dikepe di fofane, tjhelete makuta, ba melanja le juta, ba yetse ba e tlatsa ka mokotla, ho sobela mokotla, ho kesele ako bo ipopo a tlala, eta la le bo te ke pete le gato
shala le la 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 shala le la shala shala le la 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 shala le la shala le la 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 shala le la shala shala le la 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 shala le la
ke makala ke tso e bogata wa re nta o search place ya ka mashala a mangata ka re se ke rekisa digata tswala lo sane ya bakatla ba re se ke gaka akile tsetsi ya o mme never ntone ke tshonne mokotla o nnone ke na ka tlhonjele te re bonne tshelete nge ke le sponge skepe sky private jet ke bukai for me ni skepe wa bukai o tshwere bukai tshelete e lo so malume hela e re kitling kitling re wa re ha ntse o gona go nna ke mokola fu sana ye re vum mo bonjenye ta o wi ba ngokotela ga masu ba ke fole mo di q
shala le la 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 shala le la shala shala le la 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 shala le la shala le la 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 shala le la shala shala le la 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 shala le la
au khupito dula e le teng a tshutu to dula a le teng la ka ya bebitleng musu to dula o le teng bifu dula se bokeng re se tabola le teng tshelte to dula e nkuwa re bontse di khupetsa nngwa to bona re tshuwa miso bana ba jwa to le botolo jwa la ba nwa re ba thetsa ka sekgwa private jet ya utsuwa re no e paka musuwa ho ne re bosuwa ke bana ba pokoto tse bokuwa ba nwa fela ba safuwa ba re disa re safula ke dlala ka jelete ska michini ya emerald taba pala lwena kinya chilete penekani
shala le la 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 shala le la shala shala le la 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 shala le la shala le la 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 shala le la shala shala le la 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 shala le la
kipepele banana ma shona nuchi kipepele ma shale kipepele gato ke kipepele gato kipepele banana le ma shona nuchi kipepele ma shale kipepele gato
shala le la 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 shala le la shala shala le la 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 shala le la shala le la 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 shala le la shala shala le la 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 shala le la shala le la 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 shala le la shala shala le la 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 shala le la shala le la 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 shala le la shala shala le la 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 shala le la
Skip the music.
La, 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 la.